through every situation that you're going through. Don't give up on him,
DJ Terror.
For they that believe in him, they shall stand firm forever, forever. Si te quete,
si mane no bona più,
si angami,
na perish no na perish.
Sometimes situations on top I manage for the man. Confusing it, conflict the way you can click for your man. One man on the nose, so that him go on, put him in control.
Control away, him stop me, father, help the kingdom off.
Give me the hole. Sometimes situations on top I manage for the man. Confusing it, conflict the way you can click for your man. One man on the nose, so that him go on, put him in control.
Control away, him stop me, father, help the kingdom off. Hey.
Koko Yesu nasimama, niwe mwambe ni salama. Niwe mwambe ni
from the first day I met you, sita wala lancha, umeni shugulikia. From the first day I met you, sita lala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. From the first day I met you, umenipenda mimi na mama, mama yangu mingi.
Ulinipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipo kujua, hapa nikatambua. Milele na kuinua, penda na kishua, na minamua. Nitakupenda pia.
Umenishika mdomo, hata siweza hata kusema neno. Umenishika mdomo, kaniondolea tatizo na mzigo niokuwa kwa mgongo. Umenishika mdomo, na niseme nini? Umenituliza hapa, umenifunika. Na niseme nini? Umenituliza jibu nikikuita, kwa mabawa yako umenifunika. Hata chelewa, hawezi chelewa baba. Hata chelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hata chelewa, hawezi chelewa baba. Hata chelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake.
Hatachelewa, aliahidi atatenda. Alichosema atafanya baba, usishindo kilalama. Machungu yamejawa moyoni, machozi yamejawa usoni. Unauliza Mungu alipo. Hatachelewa, na niseme nini? Umenituliza hapa, umenifunika. Niseme nini? Umenituliza jibu nikikuita, kwa mabawa yako umenifunika. Hata chelewa, hawezi chelewa baba. Hata chelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake. Hata chelewa, hawezi chelewa baba. Hata chelewa, atafanya mambo yake kwa muda wake.
Unateseka nini na dunia wakati yeye anapisha? Unateseka nini na dunia wakati yeye anapisha? Kong. Yes, wana bisha ye, funguli ye. Kong, yeah, wana bisha ye, funguli ye. Kong, yes, wana bisha ye, funguli ye. Kong, yeah, wana bisha ye, funguli ye. Wakati ye anabisha Kong, yes anabisha ye, funguli ye.
Ukimwona mwana mpotevu bwana mwambie rejea.
Ye anabisha ye, funguli ye.
DJ Terrence.
You know it's been see again. Mpige ngumi ukuta, mwenyewe naumia. Nivya nini vihoja, ebwana tulia. Haja gani kungoja, wakati unaumia. Uchungu mwingi unapitia, unavumilia. Yupo bwana yuangoja, atakupokea. Kwa wanojua umekosa, atakutetea. Amiziba sikio, wanakusemea. Hiyo mizigo iliyo mizito, atakubebea.
You're my number one. That song, yeah, produced by Magic Mike. Big up my stitch, you know everything is alright. God love make we fly where you like kite. Transform me, make me renew me mind. Love revolution in the place where them blind. I got Agape's style on me, well glorified. Send my body with them, cause we well simplified. Confess if we feel testimony of Christ. Upendo wako baba, hakuna mwingine. Nimetafuta kote, sijapata mwingine.
Wario Buddha.
This is school of scratch on the deck.
Utawacha yote kwa will uki depart. Wengine mabilzi tarifa. Heri kungoja kingdom come. Wenye mali wamekuwa wagamna. Wakini sifu kama mgema neno. Nisi dilute nikitema jeso. Niishi unavyopenda nisipige kifua. Nisahau kutenda wema. Hata uyo denge akijiba. Yote bure bila Christ kama pila. Hata waki to enslave manika. Bado mina start na Jesus. We deserve the peace kushinda luda. Nasema welcome to the future. My sis kwa my brother wana uza. My brother wanna die to kukuta. Wanna live for likes, lol. Your guy ain't cooler than my MCM. I wish you singe kuja na dimes. Bruh, these are the times, ayy. Hata wafuasi wawe wangapi. I'm a post-nude bila mavazi. Hata ya dus awe na gari. Aha, ni vanity. Na bila Yesu ni vanity. Aha, nasema big divinity. Hey, aha, ole, ole. Aha, ole. Hey, nasema ni pale pale
we rolling
siko niko hey skiza whips zina come na suicide doors lot ndo maana wana right to die still I give thanks to you I know you're the reason niko high alive strings attached bado kick na come I'm on my own level so you're big in a pack no limit vile na asha him ziki na drop big up 23 ile city na pack mziki na bugia huduma na kufia hata bila ndevu I'm still mambo biada ju vile na songa wana nishuku wa korea Jesus took the wheel and azidi kunistia na waya met pale niko na hisi mabadiliko talk of the town trend center na kaza mitindo god of money I'm bizo ambition ninayo inaleta tabiko baba baba by far Hey, no zigzaga DJ bring it back designer kama jivile na lilit MCs wana hama wana bonga likes sielewe Instagrama hakuna combo combo so hey Hey, 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 na break bread, Lord, you're my baker. There's only one you, none greater, siko pale pale. Baba, umeni favor, he gave me na die, best control, I'm the Terminator. Aha, twende. Hey, aha, na pale. Skiza, skiza, ati siko. Ningependa kuwa. Pia siko. Aha.
Imara kwako niko sana